UKMusicDramas.com.
J-Music,
wano na chungu Diso West, mwana kalampa.
Ifuyo tuwa isakurana, ya vitara tuwa lipama. Yeti tusumi na kukembu kawa tuwa likana. Na confidence tuwa lizamu kuwa shupa sana. Tusende wino limbi kwa rabati tuwa kusana.
Bano na chongo fika nsa fieka fieka. Mazeto na ife ni maniloza kateka. Dero dero wabakumanya bosheta. Mpaya bose mugemu one po peta. Teti wisa tunderele ni webo nani. Who are you? Ni webo nani.
Do you know me?
Ni webo nani. Fuma kuisa ni webo nani. Kule mona bakutola ni webo nani. Ni webo nani. Ni webo nani.
Who are you to me? I don't even know you, my G. And the one will be to a rock to a Tali surama tuwa zukuwa vula pona maki. Natuimi ni natuya feki ya yava muti. I know you know me, no manga iwe nwebo nani. Explain yourself uendelesha. Ifo tulo makuno so we tubelesha. Icho chibeleshi ufile no kupelesha. Bako shop shop bong kutamba tawa. Tuwa isa tuwa pita tuwa wela tuwa ya. Tuwa furwa ila vipata kuwa mukaya. Atulika pondo tuwa tuwa isa kurala. Ya pitara tuwa lipama. Yeti tusumi no kutambu kawa tuwa likana. Na confidence tuwa lizamu kuwa shupa sana. Tusende wino limbi kwa rabati tuwa kusana. Shok sana.
Bano na chongo fika nsa fieka fieka. Mazeto na ife ni maniloza kateka. Dero dero wabakumanya bosheta. Mpaya bose mugemu one po peta. Teti wisa tunderele ni webo nani. Who are you? Ni webo nani.
Do you know me?
Ni webo nani. Fuma kuisa ni webo nani. Kule mona bakutola ni webo nani. Ni webo nani. Ni webo nani.
Lakitu na tileba ney 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 mwana kalampa. From the ghetto na kla nafka napa. Chingola special head to make the paper. Mumaindi mweka nine round up kateka. Kwesu kwa fulo kubombesho kusunkishanga. Wafilu ata kwa wawa kubepesha bilivisha. Tini webo fia winga isombosha kugeto my G. Ifeta batubelesha bilivin one denka kontola bugate. Kwesu weki note epulinsi pwate. Nikulimba my G pante mpante. Kuhizi umwaicho wapate omtende. Lakitu na Dileba ney 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 mwana kalampa. From the ghetto na kula nafka napa. Chingola special head to make the paper. Mumaindi mweka nine.
Ifuyo tuwa isakurala ya vitara tuwa lipama. Yeti tusumi no kutambu kawa tuwa likana. Na confidence tuwa lizamu kuwa shupa sana. Tusende wino limbi kwa rabati tuwa kusana. Shok sana.
Bano na chongo fika nsa fieka fieka. Mazeto na ife ni maniloza kateka. Dero dero wabakumanya bosheta. Mpaya bose mugemu one po peta. Teti wisa tunderele ni webo nani. Who are you? Ni webo nani.
Do you know me?
Ni webo nani. Fuma kuisa ni webo nani. Kule mona bakutola ni webo nani. Ni webo nani. Ni webo nani. Ni webo nani.
Usheni webo nani iwa wine. Nipo tulinde kwe bate etu wine. Ufo kunwa iwefo ya isaba bine. Tutende ketu sokoro kepo papene. Yaturi bantu wakule zilimu na ifo iwe. Ugilalu wano mwakule pitila ni muli iwe. Respect sito pele fele saka peka peka. Iputa puta nita gets paka tukape. Sinze denja mune feba kwa tifia pena. Ni wanchave ni nshopo neti napona. Tula wabika pize paka vana kana kama kokuwa. Software yesu kare bataka.
Awat ata waka pata paka kunde. Time baka salapuka ni sticha narirunda. Inebo tizo esta ino ino minao. Nenda lenga opone taisari lati wow. Nabana gen gen bana bagudol se. Songa liashiri ama kofi pakwi sofi roko se. Kepi neshe nyukuna konkilinga. Nzina imoni shine fya kutina takuri. Dati niga eopika kanando. Niga mega waftara tetu shite ando. Unloaded bills is the man of kingdom. Kukonka nyapo fisa poti mwati pampamo. Niga dre na kumona paka lengwa. Jaman ije na mulichi na usangwa. Liu jena so ko ate komune waru vai sok so
trapa nuli.
Ela zite kwa smas pa firimba. Kanshiri pa number one two ni pa firimba. Nasangwa no mkamba oron tire na thani. Okshin pa boda na kumona kansen.
Papa chichi.
Era mwe mashaki.
Kaspa you in.
Father 49-15.
Deo chi.
Kintoto paraba.
Biggie ba mtakanye. Salasin.
Okshin.
Boss Frenza.
Havana collection.
Papota.
Boss Muke Zambia.
Kachepana.
Boss Lipa Maruansha. Fima Otsosi.
Boss Uncle Steve, yeah. Ella Bakeli, Ati Don Gaddafi, Pakaruloshi, Makale Wangu, Havana UST, Ninebo Tizo UST, Chiro Tiger, Nomu Nankwe Mazati, Ngatabadi Muri Pochini, Shini Masalati, Altabesha, yeah, yeah.
J Music Media, Maemu Mwamba.
Ela, bakamba bajojo bakamba, bakamba ni manu alisheti bakamba. JJ, big
CK Music Promos.com.